desejo no fiar. Na canoa ele de batalego, ele de desejo por fa. Ma nego lulu no, ya bego. Ya ganhi o cubo, ma ganhi o rubo. E um ele de tinha loco no rubo. Wonde papulu mili Mande lolo noka Ndi mali forma di chiche Noruku Na paka nyende kumakafa Yaka faji wabulu ndi deji oruku Oruku punuku obodonu Na nambara Baso na ndi zizinu Ndi balego ibonu wadonu Kupaguro ponyi losu kunu Ti Franki bilinu Esi mwake busi odogunu Ipere aku mata norugu Honorable Justice Ono shie Anya Chebel Chief Justice Nanambra State Chief Sir Anthony Eze imwaye bilinu Ipere Eza kono dino rungu Uberora wano Ide mili Jisirile jidike bilinu Ese niya Biji ndi orungu Orungu kongresi ki nashimu Biji ndi nubeki Engineer lokeje bilinu Jine tofe Zenu Chief Mike Ejidike Ezoba Akaji Ofo Jifobi Wuchuku Bilinu Amulonye Nego Wonyoruku Bilinu Chief Basil Ejidike Ikwere Nabenyi The Zenu Chief, sir. Ochuku Igu. Akusinachi. DOC Motors. Ishe Patrick Onyedo Babilinu. Obiebu Bedike. Ruku, when your money demand, your ruku bilinu dono, uno bundi de gior. Chief Stephen, is in one by Jokwe, Invention Limited. Chief Sandu got you good bilinu, and your ruku, when your money demand. Magabano, you were Maribab, Director Oruku Microfinance Bank. The Patrick Ogamu Bilinu, I need a Bulogi, one Oruku. Bilinu Esi mwaka Obiko bili Ikwaru godino bi Wan oruku Besenu chief Oge obikwa Ikwere mwachine melo Tifike chupu keke bilinu Onye mo siro rani ne na nyike nele Desenu chief Valentine Osibo Watching a melo one noruku Chief John Nwankwo Biko Bilinu John Great International Limited Desenu chief James Umeji International Limited chenu keji bilinu Osen International Investment and Agriculture Company Limited Ikwerezu gonia one oruku Togon mo fe bu bilinu Gonas Oil and Gas Limited Ezenu Chief Chukuma Ezenu Ilozu Ezenu Nafo Okune Nyife Noru Kwa Nyike Nele Okunine Nyife Noru Ezenu Chief Anthony Ezi wobi nugu onyoma ni dimmanu Ezi akadike wan Son of man noruku Chief Dr. Valentine Emeka Mbebu Abaka wan noruku Chief Antonio Kafo Bilinu Antas International Limited Ikwere Ezafulukwe Wama Noruku
Igosounds.com
Ezafulukwe Bilinu Mwenyoruku Onyoma Bigo Gabanirunu Yomanu Nusokwa Bilinu Jifoku Dilumeji Bilinu Okutes Oyilangas Okuago Noruku Bilinu, ezi waka bogo biyo Oku lia kuwana noruku Oku lia kuwana noruku Ezenu Chief Dr. Benjamin Arinze Eze Ezo nyoru Ikenga noruku Jimele ezo nyoru Ikenga noruku Jibuche neze Nia bilinu Ezamaru Ezamaru Wana noruku Ezenu Chief Celestine Ndurue Buku noruku Onyoma bigo bilinu Ezi wandulwe gabaniru oyimu Mananya de mu wanike Emenya nike no gafwa meyi Oku maga na wekuziye Osini amejizi no kuna boza Yara pijo gala nyamna niyafeje Maka nandoru kukuzili Nafana nyabu oku Tupu kulewe pota Maka nego kulome noruku Tupu ndoza pata bego nu Yaka njipofa ndị deji orugbo. Ezienu injinia Raf Abo. Ikwere Oha Anugudu. Ezembu Norugbo. Ndị ọma ga-aba n'ihu. Ifufe n'uru ebu ike ebilinu. Bego Motors Limited. Ezi uru ebu ike onye ọma bigo ebilinu. Bego Motors Odogwu anyị ya. Ezienu Chief Samuel Richard Okeke. Sam Goes Nigeria Limited. Ebilinu ezi nwume ijodogwu anyị ikenneli. Jumates Group of Company. Ezienu Chief Oke Ukeji. Ikwere Eze Nwa Mmadụ Ọrụkwu. Chief Patrick Mojekwu. Obi Giligi Ọrụkwu. Steven Nwobi. Ishie Ezugo Norugwu. Ifuche na Fernandi Obiefu na Bilinu. Olu Olie onye ọma na ịdị mmanụ. Ezi Nwobiefu na Bia anyị kenneli. Ndị ọma ga-aba n'iru na nke onye ụlọ ụka anyị na-ekwunu. O nwere ifu n'uji bụlụ ndị ide Norugwu. Ọrụkwu bụ nnukwu obodo nu. Ezienu Chief Onyebuchi. Ezi Nwude Nwene. Onye The World Cosmetics na Abuja. Eze Wepụta Akụ. Ndị ọma ga-aba n'ụlọ.
moremusic@ibosongs.com.